munaasabad oo ay tiitoo la goosay hamiinka Laylatul Mi'raaj oo ay hamiinkii la dhilmi Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo kursay haato iyo weeba la kogobay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waliba munaasabadan iska qoyana ulmaawadeen macallimiin dhalinyaro iyo waalidiin haana kumid ah ulmada ku qayb galay xuska hamiinka iyo weeba ku hadlana muhiimada ay leedahay
may buu munaasaba oo ahamiya gaar leh Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam handeen mi farax iyo surur markii uu murgoodi ka baad oo la ka dhibi magaalada Makkah al mukarrama oo sanbahi ila daif shay sanbahi ka baad hadana natiijada ilaahay noo qoonna majaniin iyo la ka day wal magarota kabaa ilaahay may baa karaamay al-isra wal mi'raj deelme ilaahay karaamay israha may li jeede inaga loowada asayru fil layl yalare hamin allah saawu ya isra lare hego sharciiga may buu Nabiga Ilaahay jeheysay uu shay min al-Masjid al-Haram ku jeheysay ila al-Masjid al-Aqsa haddana hanaga la islaamiin ku sahay hanagadi ka muusa maylan ka say hada huwa al-Isra
taariikhdi ama dhacdadi ku weynaytay islaam ku dhatay sadi gaalada walaaqo yara taariikh weelayaan yani oo ka roogno nasiib weeldani in uu noqdo qayb galna ya Ilaahay ka mahadiyan subhanahu wa ta'ala markii intaas ugu gudubna waqtigana eridiyo sheekh ahmed sheekh majiro kuna mashayixti una yaa wuliba arlaadu ilmu qiraa hanunki yari lan kasan daki una ardada kulumnay ardada yakumid hay wal badan isla jarni sheekh fajazahu la ana khairal jazaa lan zahid
ikhwat al iman dacdadaasi Isra wal Mi'raaj dhan ka soo oo Ilaahay Qur'aanka nigu sheegay rasuulka ahadiithna nigu sheegay ee meelo kumidata min al mu'jizat al azima al fariqa yakumidata allati kanat nuqta tahawul fi da'wati al islamiyya ee wayba haytay nuqta tahawul eh rasuulka alayhi salaatu wasalaam wayba dadkan ka sheekayay dhulka iyo waxya ee Ilaahay hal aabudu shaleel isqulu la ilaaha illa allah tuflihu ya da'wadi saayti ugu dambeen markii dhacdooyinkii hadda mashayixdii sheekti oo murugada lahaayeen xaasay dhimati iyo adeenshayna dhimidi ee qofka markii shaqeeyo dunyadu tabaan xillo ma jirtee fasax dalxiis la kan baho wa xil wa rihla oo ma hayteey siyaahiya rihla oo tumaaniina ruuxiye yahayti marka waxyaabaha la ka faa'iideysto rihladaasi way ba kumid hayteey ko wa nuqdatu tahawul fi dariiqi da'wati ila Allah wa arin usub oo markaas dadkii la sheegi fariintaasi lan gudbi xalaytii aan ta ku tabi baytul maqdis saabi hatta meelo ku tabi todoba samadood ya gudbi ee way balanaga tahay dadka wa dhacada markaas dadkii iimaanka dhaifka ahay oo rumaysato korayaanaga tii